Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
As easy as the touch of a button, the message of life on 657 AM.
You are still tuned into Intimate Moments right here on Radio Pulpit, where we're discussing marriage issues tonight. Our topic is the purpose of marriage, and it gets dear to Pastor Makaba, who's our relationship coach, marriage counselor, and Balandoni Namfundis. She's busy in Alomba with purpose and marriage, and we are busy in Fundis, ne? Kwakhiwa macala omabini namhlanje.
Yeah.
Sibhizi nabangeka chat. Ndayazi athi qwa.
Yes.
Ukuba okay, lento ihamba olhlobo.
Yeah.
And ndiyayithanda nalo sitha ngayo mfundisi ye purpose endobana yeyona iku drivela kumuntu right.
Yes.
Awengeka chat your purpose will drive you
yes.
to the right person.
Yes.
But if you yes. don't understand or get your purpose,
yeah.
Ungaba lost. Uthathe nabani na ophambi kwakho
ixesha loba single lixesha lokufumana ipurpose kaThixo ngempilo yakho.
Amen. Amen.
Ixesha loba single lichithele ekufumaneni ipurpose kaThixo ngempilo yakho ekuzi equipeni uyaqonda in all aspects of life. So that ukufika emtchatweni ufika emtchatweni at least uequipped. Uyayibona njalo? U-equipped uziprepareshile ukungena kwakho emtshatweni. You understand? U-equipped spiritually, u-equipped financially, u-equipped engqondweni. Uyayibona njalo? U-equipped physically. Uyayibona njalo? Uzi-understanda. Awuzukwazi uku-understand omnye umuntu ungazi-understand.
Amen. Amen.
Awuzukwazi ukwazi omnye umuntu ungazazi.
Amen.
Awuzukwazi uthanda omnye umuntu ungekazithandi.
Sure.
Lixesha loba uzifumane uzithande. You are expected to love that person. Uzamthanda njani omnye umuntu ungekazithandi wena? Xa uzicaphukela ngenxa ye incidents, khona izinto ezenzeke apha empilweni yakho ezenza oregretayo, ozisolayo ngazo, ezenza uba ungazithandi. Uyabona ufuneke ke ngoku uqale uzixolele apha ebusinglini. Uqale uzixolele wena uthi I forgive myself man. Uyabona ndiye ndaphandla apha ndenza ABCD. As a result the results are here. I forgive myself. You understand? For nge mistakes endazenzayo. You understand? Uzixolele, come to yourself, ube nguwe. You understand? And after that you can be able to get a relationship with your mom. But ungeka zixolele ngezinye izinto awuzokwazi. Because ungena phaya uzi damaged goods.
Yes.
Uyayibona njalo? Kanti life ubomi bune mistakes. Uyayibona? Ubomi bumini uba ukazixolele ngoba unabantwana owabafumana usingle. Useza basengxakini ngoba usazibetha.
Sure.
You understand? Sixolele and tell yourself that ndibafumene abantwana ngaphandle komtshato ndibhayizile. Ndisixolele. You understand? Ndisifumene isifo ngaphandle komtshato. Ndiyazixolela ndibhayizile ndirayithi ngoku. You understand? So that uzokwazi ukungena emtshatweni usober, urayithi. Uzokwazi uthanda omnye umntu. Uthanda omnye umntu ngothando osithande ngalo.
Injalo awukwazi ukukhupha uthando ongenalo.
Ungenalo.
Hayi, ndiyakuva mfundisi wami. Ndiyakuva. Kukho abantu mfundisi xa bengena emtshatweni ufumanise ukuthi spiritually uyambona lo mntu like ebenemibono ngobomi on what he or she wants to do. Ufumanise ukuthi abasaveli man. Okanye abanye ababona ukuthi oh wow uyablosoma nje. Zintoni izinto that will hinder or ezawuvela zikwenze zawuthini na that will grow you emtshatweni.
Emtshatweni kufuneka ukuzukhule. Uyayibona? Kukho le nto kuthiwa uAdam uThixo wamenzela umncedi o-suitable. Or compatible. You understand? Suitable. Into xa is suitable. Kutsho ukuthi it's a puzzle. uyayibona nje it's a puzzle mm-hmm. but ke ngokuyathathwa kuyafakwa ithinqa ibe into epheleleyo you understand kufuneka ke ngoku uyazi into bana lo muntu wakho umfunayo uyamconsulta uThixo so that ipuzzle ibe ipuzzle right you understand ibe ipuzzle right uyabona xa ipuzzle ingahlangani usuyifosa izohlangana uyayibona usuyifosa izohlangana uyayibona into njalo kukhona umuntu oqonda uba lo siyahlanga ewe zikhona izinto ezenzekayo siyaxabana siyathini 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 kodwa siphinde sifumanane because the puzzle ihlangene uyayibona into njalo lo muntu makabe suitable for you suitability is very important between the two of you yabona abe suitable umuntu even emotional akuve emotionally xa ungekho right akuve xa umuntu wakho uthi ungekho right emotionally akujongenje akakho sensitive sometimes especially in fact all of us not madola sike staff we understand komba uyahalela unkosikazi wakho athi baby indoni ingxaki uyabona into njalo uyatefa ngelaxesha imnandi lanti uba uthuthuzelwe ngumuntu wakho angasike nje umuntu athule ekubona into bana emotionally kukhona into engahambi right uyantona so isuitability eyenza lanto ukuthi wamenzela a suitable companion suitable who was right for him maninza ma lady but there's one lady that is right for you my brother zininzi kodwa kukhona lo all right ozaba fit for you abe fit umuntu for you in your mistakes abe fit for you
amen
uyabona nje ufumane ubana ndidla ngothi xa ungumuntu mose uyazazi ne if bengachatanga nalo unkosikazi endichate na mhlambi ngese kwaphela you understand but lona onchate naye it's she is just right for me
yeah
you understand she is just right for me and omnye umuntu xa injongile mhlambi ha now lunga pa unyamezele njani kulo muntu nje hayi mfundini ndiyakwa ndiyayenza futhi without any hassle because lo muntu suitable is suitable companion yibona so suitability is very very much important and you can't get suitability ungakho aligned to the person ongumenzi walo muntu
mfundisi wami so now what are the signs ezibonakalisa ukuthi lo mchado is rooted kule njongo okanye hayi ngoku senza nje I say you
the growth
yeah
the growth umchado awukwazi uba ku level enye
yeah
masikhule masikhule financially masikhule emotionally ekwazaneni
amen
uyabona nje kansandu uchata niyaxabana kakhulu niqabana kakhulu kodwa xa sekupha noko mani ngaxabana ngalandlela naniqabana ngayo
yes
you understand ngoba senisazana ngoku ewe zikhona izinto ozazibona wathini hayibo beningamazi ba unje beningamazi ba unayo nale problem beningamazi kusikhona izinto zakuthusa emtchatweni you understand kodwa igrowth yenza into bana ube calm in the midst of the storm khulani uyabona khulani khulani benikade ni renta khulane
yeah
uyebona into njalo ni ningene endaweni yenu
yeah
solokwane umtchato oqhubekekayo strivani for ukukhula ukwazi ukuba kule ndawo umtchato bokuyo 5 years ago
yes khulane
yeah nikhule lapha ekuzaleni labantwana nikhulane khulane khulane ngamnomntana nomnyoko koko ma khula
So ungakhulu mfundisi is a sign ndoba na there's a problem.
There's a problem.
Ndona ke pofenga
ku. It means yeah. It means ikhona into ehindarish growth apha. Uyabona ufuna udiagnose wake ngolomshado ba into only hindarish growth apha kulomshado. Kungenzeka bana kulomshado lona ni majorisha nge minus. We understand? Ni majorisha nge minus kulomshado ufumani sobana lomshado ume ngento engeyo major Mhm. Yabona njalo engawuchitha engazu sustain.
Mhm.
Yabona engazu sandawo.
Mhm.
Yabona njalo. Umele umtshato ngento bana mhlambi sexually hayi kumnandi apha. You understand? Kodwa ezinye areas of life kuhamba njani? You understand? Yabona how do we budget? Ithini into yethu siyanini ithini I 5-year plan yethu apha emtshatweni ithini plan even spiritually siyakhula na you understand in all aspects of life there should be growth
yes so how does you understand that the purpose of this marriage affect indlela enyeni sixozulule ngayo ingxaki zenu or I conflicts enithini benazo
Besike sathi before I purpose inkulu kunathi. Xa u understand, xa ni understand I purpose. Now thi xa ni nengxaki nihlangana nengxaki. Uyayibona into njalo? Uzikhona izinto ngoba mhlawumbe manikhendithule mandinomsindo. Uyabona maningathethi. Because ke ndathetha ngoku izayibetha I purpose yalomtshato. Okanye lo mtshato ngaba destroyed I purpose ingasaveli yalomtshato. Mandikhendi to be calm and address izinto ndi calm ngoku ndinomsindo ku understand the purpose of yabona in the midst of that particular conflict you understand can understand the purpose there's respect yabona there's forgiveness
yabona
there's humility yabona njalo the niyaxole uyaxolelana madoda xolelani madoda xolelani sanifuna uxolelwa nodwa yabona njalo kukhona I forgiveness kukhona yo uhambo lomuntu lona u emtshatweni you must be able to say I am sorry I am wrong
yeah
nobu indodana kufuneka ukwazi ukuthi I am sorry I am wrong uyakona ibhaqiwe la message ka WhatsApp ukwathi WhatsApp elana naye nalasisi uyakona ngoku kufuneka uthini I am so ndiyaxolisa nkosikazi wami andenza anga right uyakona and after uxolisile usuke kulanto uyayibona into njalo ubuxoli ungahlali kwinto obuyixolisele uyayibona into njalo That's why kuthwa madoda thandana masibathanda abakhosikazi wethu njengo Christ ethanda ibandla ibandla limona kangakanani u Christ
Sure imagine
kunini sisimona every day kodwa sasixolela nangoku kodwa wena kulo wakho umtshato uthi uyabala jonga ngemini ethile uyakhumbula ba wenza into ethile ndakuxolela ngemini ethile wenza into ethile ndakuxolela ngemini ethile wenza uyabona ke ngondilapha uyabona into njalo kukhona abantu abahleli emtshatweni ngeyellow cards yellow card iphakanyisiwe yellow card ngoku ngoku uyoyika ngo uhleli ngoloyika uba yo any mistake any mistake endiyenza I red card yaphuma
akho lonwabo mos a
akonwabo uyabona akusonwatywanga sanozikhuphi yellow cards ama card ngahlale epokothini bethuna emtshatweni forgive my ungalibeki ilizwe lithe emtshatweni okwesithathu ngomnqakathi
yafika nyalo mnqakathi
ngoba lo mnqakathi uthethayo uzawufika ithangi yakho inamandla izinto zithetha ziyenzeka so abantu abaninzi especially amadoda nihleli ngeyellow cards
so ndifuna siyeke kumuntu osingle angaqala njani uziprepare ngoku for a purposeful marriage while salindile athindelinda umtshato how can they prepare themselves for umtshato okwinjongo kathi
prepare yourself spiritually
yes
prepare yourself spiritually mazi uthixo ngoku yazi voice kathixo ngoku usingi sofuna ukwazana ne voice kathixo xa sefuneka utshatile abantu abaninzi bafuna ukwengena kwi long fastings xa sekufuneka befumene life partner. Khawungene kwi fasting ngoku. uyaqonda kungekabikho kwanto sufuna ukwazi ivoice kaThixo xa kufuneka ikuxelele uba nguye nanyani lo bhuti ukupropose hayi ngathi ayinguye nguye ngathi ayinguye ude ube nepartners prayer partners awukho sho sufuna uThixo athethe nawe ngexesha ngomtshato kanti zanga khathethe nawe ngenye into. Let God speak to you. Umazi ba uThixo ngoba uThixo xa ithetha nathi uthetha ngendlela ezi different. Kathethi ngendlela efanayo. So uyazi ivoice kaThixo xa ithetha nawe uba uThixo kuma uthetha ngolhlobo. Uyayibona into njalo. So spiritually prepare yourself. Okwesibini, prepare yourself engqondweni. Yesikolweni ntanse ekhaya. Ngelixesha usinde. Khawube jonga. Funda uyo wenza noba iPhD noba intoni noba intoni ngelixesha usesinga.
Amen.
Yeyibona into njalo ngoba akuzuba lula xa indoda seyilapha. Akuzuba lula xa abantwana sebelapha. Kanti kulula ngoku ngobusinga.
Yes.
So prepare yourself uhambe uyozi equipa esikolweni njalo. Uba indoda yeyakho noba ifundanga izaba yeyakho ufunde unjalo. Kukhona imyth yobana hayi su nantsika suba nezinto kakhulu amadoda azawubaleka. There is no such. Abaleka ngoba ke vele nawane zawo izingxaki. Abalekiswa zingxaki kodwa eyakho izaba yakho unemoto unendlu. Zithande thenga indlu thenga imoto uzenze beautiful ube mhle ngexesha usingle.
Amen.
Uyayibona into njalo enjoy life. Ubu single ungabukhumbuli noba sekunini na uzixele ba ndibutyile ubu single khawuzikhuphe awuhambe uye hotel ngoba ukhutshwe indoda khawuzithathe ngemali yakho oyisebenzeleyo ukuhamba uye Dubai uyo shopisha eDubai uhamba wedwa uyayibona into njalo uzivise ubumnandi usingle. Uyabona into njalo kungenzeka ungabufumani obumnandi xa sowutshatile. And iza kwenza into yobana uzixele into yobana ndibutyile ubusingle ndabutya. Uyayibona into njalo okwesithathu ziekhwiphe bendithe ziekhwiphe spiritually uziekhwiphe engqondweni. Ziequipe financially. Financially ziequipe. Ube ngumntu especially amadoda. Sebenza ndoda. Sebenza ngoku. Single. Uyaqonda? Xa sekufike la xesha uyazi ba hayi ndi-right financially. Ngoba isikakhulu nguwe ozaba i-provider. Where women can equip themselves financially kodwa more kuthi thina madoda usathana ke osileyo into ayenzayo ngoku wenza into bana amadoda angabina mali bengabafazi abanemali abafuneka be providele basokole ngabona bangena mali aba kufuneka be providiwe ibengabona abanemali uyayibona ba usathana usile uyayibona so ifuna ke ngoku uzixele into bana sathana awuzundi roba I will have money, I will budget now.
Yes.
Ndibe nemali ngoku so that xa ndifika ndizawuzifundisa ukuprovider ngoku. Okwesine. Physically be prepared. Physically be prepared. Emtshatweni sis Amanda kuyasetyenzwa. Hey Nkosi yam andiyazi uba zayithile let. Emtshatweni kuyasetyenzwa. Emtshatweni akuyiwanga nje kuyosetyenzwa even physically. Uyayibona? Ndoda yazi ubana ii-tools zakho zosebenza zisebenza kakuhle. Ngoba zizawudingeka phaa.
Amen.
Uyayibona? Emtshatweni. So xa ubona ukungathi kunengxaki kwii-tools zakho physically ngoba zizawudingeka. You must make sure that uyilungisa yonke into ngoku. You understand? So that ungabi frustrated xa sowungenile emtshatweni. So ezo preparations they are very much important xa ulungiselela Chat.
Chat. All right. Masibaleke siye entengiswe nomfundisi siyabuya. Siyabuya. Siyabona mawungu. It's getting heated up. Kubashushu ngoku apha enkubeni ethi intimate moments.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you. Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Inspiring you with God's Word. Radio Pulpit, 657 AM. Also download our app and listen to our podcasts.
Holy is the Lamb by Cindy Wakondombela right here. On intimate moments is pete injongo yomchato mfundisi qale yawazi yakho injongo
yes
and then uhlangana nomuntu oyazi yakhe
yes
enihlangane nenjongo yomchato
umchato nenjongo
ay uyayiva la
umchato nenjongo
kuphileka ngokwenjongo kaThixo apho uyayiva kuninzi nje sekuthethile emfundisi wami sizama ucacisa uThixo kunceda uzama uchila lento yenjongo yomchato singena na kwi singles ke ngoku. What advice would you give to couples who feel they may have missed the purpose of their marriage?
Yonke imoto sisamanda idalwe yano reverse gear.
Yebo.
O reverse gear emotweni. Ukho for a purpose. Sometimes hlala phansi. Ngikona makhinsi imisile mani injongo kaThixo. Make sithatha reverse gear siyojonga ba siyimisephi. So qhubeka uyazi bana ubufani ba uthathe la junction. Awayithatha waqhubeka straight. Buya umva ubuyele phaya ubetheke khona. U reverse gear awu shinto bana u give up ile in life. Kodwa uthi maske si reverse enkosikazi wami, maske si reverse emyeni wami, sijonge ba siyilahlephi. Number 1, realize that niyilahlile. Okwesibini, masibuye umva siyojonge ba silahlephi. Simcele ke ngokuthi kwasinike i-direction right. Yabona? Reverse.
And don't be Suba nenhloni to reverse.
And u reverse kaloku igear engathathi forever.
Yes.
Awuna ukwazi uhamba i distance ende ngo reverse.
Yes.
U reverse ukukhupha engxakini. Uyayibona? U reverse uthi ndidibene nodonga andikwazi udlula. Mande reverse ndiyojonga indlela. Yobanza ifumana njani na enye indlela ngoba ubani ke ndatyhula ba kolidonga imoto izawuba distracted. Uyayibona? Mande reverse ndijonge enye indlela apho ndiyilahle reverse. Reverse. You missed the point, reverse. Uyabona? Niyojonga uba Thixo siyilahle phi. Thixo phinda usincede ke ngoku kule ndawo esiyilahle kuyo uqale nathi uqale litsha
and la nto mfundisi uyo reverse and to check ubana nilahle phi it takes into bana ningakhathali ukuba obani bathini because abantu will always talk
bawusoloko bethetha abantu
so subana waba bayabuza kwenzeka ntoni if you choose into bana izibuyise abantu nabathile Do that.
If
whatever.
In fact, fikelana ku stage apho niphumaye bantwini.
Mhm.
Phumane bantwini. Sana ufumana once ube ngumuntu ofuna approval yabantu kuyo yonke into yenzayo uzawuba nengxaki ngoba kaloku ungumuntu ofuna approval yabantu nendawo ohlala kuyo ufuna indawo eza approve ngabantu nemoto iqhubayo ufuna imoto eza approve ngabantu xa uzibona into bana even financially anikwazi ukugqitha reverse akwele taxini
Yeah.
Awuzubhubha kuba usike wakhwela eteksini ubuso ukhe wahamba ngemoto enkulu ngoba ngoku isema ifamily isematyaleni ngenxa yale moto enkulu mayihambe le moto enkulu isifake ematyaleni ndibuye le teksini uyayibona ha imoto zethu bezimbini masiyithengise enye sisheke neyone mnandoda ngoba ndiyindoda Nkosikazi hamba ngemoto wena ngoba uyinkosikazi nabantwana. Mna ndoda ndizawukhwela eteksini until side siphinde sibe right ngu reverse lo.
Yeah.
Uyaqonda? Masiphume edolophini kumyeni wami kwisuburb. Ngoba kwisuburb siyabetheka emalini, irent iphezulu. Make siye phaya kulanda ungathi kuthengiswa iplot pa. Uyabona? Kulanda ingathi phansi ngathi bulali. Ngathi ilali. Uyayibona inothuli ayifani nesuburb. Noba bangathetha abantu asinaxesha labantu ngoba siphumile bantwini. Into esiyilungiselelayo ze finances zalapha ekhaya ngoba sirente imali eninzi. Uba besi uba le mali besinoyibala esiyirente apha. Kule ndawo ngese siyakhile i big house kula ndawo as iplot uyaqonda njalo singalimamelanga abantu so reversani xa niqonda into bana kukhona apho nilahle khona ni reverse nithi ha a sithatha reverse so that singabetheki ngoba sibethekile ngenxa yesizifake ngokwethu masizikhuphe ngokwethu
all right mfundisi so what does a day to day purposeful marriage look like practically
practically man can qale kule conflicts are there
yeah
conflicts should be there they are part of indlela ungazibaleki khona I conflicts are part of indlela abanani nilwe ningathethisana it's part yale ndlela so uphume emtshatweni nxa I conflict so phume emtshatweni nxa banelwile umlo it's part of umtshato
yeah
uyayibona into ebalekile apha emlweni ni number 1 ni understandana unje aman mandiye kumnantsika manunje
yeah
nathi singamadoda yazi ngexesha dla ngoqa ndithetha namadoda maske si understand ba kunzima uwini argument emuntu nomama the argument so fane uzi uy entertainer no entertainer once umuntu ongumama angene ekubeni ba niqoxe into ethile ni ajiwisa ningavani ngayo yeke buti awuzowina uzasikube nomsindo engofuna umbetha because ba good abantu abangomama ekubekeni amazwi uqonba hey haa akufake koneni uqonba abe ngathi uyadelela haa akadeleli uyaqonda is that ukubetha apha emazwini uyaqonda so I conflicts are part of indlela uyabona okwesibini masiqolelane qolelanani isiphoso zenu nithandazelane nisenziwa luthando ithi iBhayibheli olelanani isiphoso zenu nithandazelane kuthi ukuthi after sixolelene sendiyibonile ba indoda yami week iphi
yes
uyabona
yes.
Then manje ithandazela indoda yami week apha kumankazana ndibonile conflict into esiqabanisa yapha ngamankazana kulomtshato ngabantu abavela ngaphandle women lendoda yami ingathi i week kula area manje ithandazela ke ngoku
Okay.
Ibivela lanto awuzukwazi ukuthandazela into efihlakeleyo mazivelwe mazivele imfihlakalo
see
that's why ngisithi oyenandu oyenamuntu undaziyo nje manje ngumfundisi niphethe ibandla abandikhonza nabo babona I saint babona ingelosi umfundisi wethu ingelosi oyenamuntu undaziyo noba sendishumayela kangakanani phaya pulpit kumfazi wami uyayazi ba lo muntu ke bacima ingelosi ayiyongelosi kodwa umfazi wami kufuneka afikele kwi level yokundazi andithandazele andixolele andithandazele. You understand? Nithobelane okwesibini nihloniphane. Kukhona ukumthanda umuntu kodwa ungamhloniphi.
Ngamhloniphi.
Kukhona izinto efuneka ungazenzanga qhuma ndiyamhlonipha umfazi wami. Ndiyamhlonipha. Ewe, akenzi kakuhle ku area ethile nethile nethile umfazi wami. Ngoku ngoba uyazi sisamanda. Kukhona umahluko between i temptation ne test.
Okay.
I temptation ngu Satana ekubonisa a short way out. Kule test kuyo.
Yeah.
Uyabona? Uthi and uSathana uyakubonisa so that uzoyithatha. I-temptation awuyinikwa uyazithathela. Uyabona? Ngegesha uEva athi fruit yayi-temptation le.
Yeah.
Ithi Bible she saw that the fruit was good to be eaten. Uyabona ntozana? Wayithatha. Inyoka zangimnike wazithathela. Uyabona ntozana? I-temptation yinto oyiboniswayo in the testing season.
Okay.
Kule testing season yokubana umfazi wakho enganxiba sexy. You understand? When uthanda umfazi onxiba sexy, umfazi wakho ukhulele ku environment apho umfazi kufuneka ogqume imilenze athina thina 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 thina. Uyabona njalo? Phaya emsebenzini uSathane ukula test wena. Ekufuneka uhambe naye gradually kula test kulanto yobana ude ezilokhwe ucima fa njengoba sisezansi semaqatheni uye uzinyusa izayathatha ixesha zaye zinyuka wena be patient ngoba aphethe elithandwe kufuneka ipatient zaye zinyuka zibaye le nto oyifunayo kodwa ngoku uSathane akubonise way out pha emsebenzini ufike kukho abantu abancibe ngale ndlela uyithandayo we understand i temptation during the testing season. Uyabona? Now uSathane ufuna uthathe le temptation. Uthi xa ugqiba uthatha le temptation, ube usukile kwi position of ukumhlonipha umfazi wakho. Uchitheke umtshato wakho ngento e temporary. Uyabona? And into ebingalungiseka zazi izinto ezinolungiseka. Xa uthanda umfazi o gorgeous o makeup ayo omhlambi lona ukhulele ku environment engena makeup okanye kwikhaya lingafuni makeup okanye kwinkonzo engafuni makeup uza udayenze manje waqala aqaba ivaseline emlonyeni uza uyesiya kwi roots ba patient wena uyayibona into njalo so umtshato ufuna patience umtshato ufuna i respect umtshato ufuna i unselfishness
amen
ngabi selfish emtshatweni awusifunela kwawo uthando alufuno kwalo lufuno kwalo utshate naye uyayibona into njalo and also i kindness be kind also i giving is part of umtshato uthando olunganikeliyo ayilo thando olo you must be able to sacrifice what is yours for umuntu omthandayo uyabona umbhejo ungenapho ke ngoku uyayibona umbhejo ungenapha umfazi athi andiyifuni indoda engabhejiyo hayi khawuqale wenze ezi zinto zirayit ukhangele into yoba ayizukubhejana indoda uyayibona
kunendithandileyo ithethileyo imfundisi uthi phaa ebandleni bakwazi uyisaint babona isaint endlini unkosikazi wazi
umagasela ngoyena mntu ndaziyo undazi usuka nokuhlala bathi bebona ingelosi ayazi yena into yobana unje ke umyeni wam unje kodwa yena ubekelwe ukuthi andikhavarishe akhavarishe ubuze bam bungabonwa ngabantu ungamhlebi umuntu othandana naye otshate naye umhlebe bantwini uthethe izinto zasendlini yenu ebantwini ungami expose utshate nalo muntu so that ufihle uqume amahlazo wakhe
amen benfuna nje ujikela kule nto into bani kwi singles sithi ungakhethi based on what you see enkonzweni
yeah
it's very important
yes
go beyond that
go beyond that. In fact, ilendo besi city spiritual. Kufanele ba ube uhleli ispiritual aerial sakho si raised. And uyifunda lanto use single. In the sense that umtshato sayithina ngosiyamlela. Jonga indoda yakho aye kutshata, even psychologists ziyavuma ukubana apha kwi subconscious mind yakho kukhona a woman oyithandayo.
Okay.
Ingangumama, ingangu-aunti, kodwa a certain woman obe ne-impact ekukhuleni kwakho. Kukhona indoda ehlele apha kwi subconscious mind yakho, sisi. Oyithandayo le nto umntana wam xa ndimbuza uba umfuna umyeni onjenjani athi azawuthi ndifuna umyeni ofana notata kungoba umntu ohleli kwi-subconscious mind yakhe ngutata. Now it's kulula ukuthanda umntu onee-features zikatatakhe. Kulula ukumthanda umntu, uyabona njengoba ndinentloko enkulu, kulula uthando ukuba vese xa ibona indoda enentloko enkulu athi fall for it. Kodwa ke ngoku after ezi zinto uzithandileyo mntanam ze physical ne character oyithandayo ebihleli phakwe subconscious mind yakho, now kukhona izinto ezi hidden kulo mntu ongazaziyo ezaziwa ngomenzi wakhe. Zezi ke ngokufuneka uthanda ziba Thixo, ewe ndiyayibona le naleni ndiyayithanda, kodwa uThixo kuxelela uba lo ozawutshata naye ngudlalane. Awumazi wena wenza izinto ezi ngokufihla ke. Now that's why ke ngoku ukuba connected to the Holy Spirit ku very important uba uyazi uba andumvu uThixo kayithela uba ha-a uThixo uthi ngalo mntu uthi ngalo mntu. Akuxelela uThixo ngomntu, umbuze umntu kuThixo akuxelele, akazukuxelela ngoku, awuzukwazi ukumva ngoku kuThixo ungazange umve before.
Amen. Let us quickly go to Hlentombela sithi you are. Siyabuya.
Feel the pulse of real life on 657 AM.
There is no shame in feeling overwhelmed, anxious, or emotionally vulnerable. As a young person, you are going to encounter situations that will make you feel unsafe, maybe alone or even mentally unwell. IAM Youth and the Child Protection Hotline have joined hands to provide free counseling for young people that is easily accessible. Simply send a text or SMS or call the number 076-037-6345 to talk to someone today.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Spreading God's word. Radio Pulpit on 657 AM.
Thank you so much for joining us. If you have just joined us, but we thank God for a podcast. This is posted on our website, Radio Pulpit. You can just go in there and check for the episode. Yanamhlanje date. Yanamhlanje uzoyifumana yonke phane izinto ngakhange uzive. Mfundisi siselapha kule njongo yomtshato. Ingabi khona into ekuthiwa kumtshato ongakho kwinjongo kathi. If ikhona zithini signs zayo?
Ukhona umtshato ongekho kwinjongo kaThixo. Sizichazile izinto abantu abazenzayo ezirongo bengena emtshatweni. Ukhona umtshato ongekho kwinjongo kaThixo. And umtshato ongekho kwinjongo kaThixo ubona kendo akunohlala kusiliwa benithemba kube kwi conflicts but akunohlala kwi conflicts emtshatweni. Mangathi akunode kuthenjiswane ngokudotyulwana emtshatweni. Akunode kugalelwana amanzi emtshatweni. Remember uthi ke beyenza le institution ukuthi ku raise nabantwana.
Yes.
Bakhulela kule situation.
Yes.
Yabantu abalwa okokoko. Uyabona ukhona umtshato ongekho kwinjongo kaThixo ngoba kaloku asinawuhlala sisemlweni malibekho ixesha lokulwa malibe lincinci kunelokonwaba. isikakhulu masonwabe emtshatweni kunokulwa. Uyayibona? Ewe ukulwa makube ukulwa kuze nenye iingredient. Ezosenza ezorefine lo mtshato. Uyayibona? Ukwenza ukuba kwiconflicts. Kodwa makungasese kucaca into bakuliwa okokoko umlungu 80% ulonwabo ngu 20%. In fact alukho nololonwabo because umuntu wonke ujonga iback yakhe. Uyabona? Awukwazi ukutya ukutya okuzana nomfazi wakho kungenze ukupoisoning.
Sure.
Uyayibona njalo. Awuyazi uba kwenzeka ntoni kulo mtshato akumnandanga. Sunyame usuhlala emtshatweni ngoba sowunyamezele.
Wow.
Suhlala ngobunyamezele, hlala ngobuthanda
lomuntu
emtshatweni. Uyayibona? So, once uhlale ngokunyamezela yenye into ngoku.
As I always say, marriage is supposed to be enjoyed, not enjoyed.
Exactly. Exactly. IBhayibhile ivuma ithi bonwabisane. Sonwabe masonwabisane emtshatweni. I-purpose leyo yomtshato bana sobabini sithini sonwabisane. Singanyamezelani. Uyayibona? Sindukuphoya umyeni waseloko kuphoxa xa kufike abantu uyayazi buza uphoxa. Uyayibona? Xa kufike abantu nexhala. Uba uyayibona ayifanelanga ibe njalo. Ayifanelanga ibe njalo. Kukhona umtshato oqonda uba awukho lo. Bahleli bobabini nje but awukho. Bango-roommate. Uyayibona? Awukho mtshato apha.
Sure.
Nathi sizi-counselors ukukhanselisha abantu qonda uba kodwa sowusoyika nje ukuthi hayi bethuna ayikho le nto. Chithani le lamanzi inkukhu ibalekile. Uyayibona into enza? Kanti and awukwazi ke ngokukutsho into yobana uyayibona? Phuma emtshatweni okhonjwa ngesibham. Phuma. Utsho mna ndingumfundisi. Phuma apho. Okhonjwa ngesibham umntu akuthi ngaso ebunzi. Athi one day.
Yo,
is one day.
One
Puma.
Uyawudinyana.
Kulo mtshato. Phuma emtshatweni bhuti omane uphepha amanzi abilileyo. Phuma apho. Uyayibona? Phuma siziqhelise uba uphume entweni oqonda iba ayizukusebenzela uzawuphuma ngebhuku. Ungade uphume ngebhokisi. Phuma. I-abuse kirongo. Ngisatsho ngoba kaloku i-abuse umuntu oabuziweyo uba nalaa dependency. Kulo mntu uabuzayo. Umntu okuza kuabuza uqala akwenza udiphende kuye. Akakuabuzi umntu u-independent even financially. Akuyeki semsebenzini, ha man. Ndiza kwenzela yonke into. Ndiza kunika isalari unemali. Uyabona ndiza kubhatala. Ndiza kuthini wena ndifuna ube lapha endlini. Ucinga fama wena loo nto luthando. Akususe bantu naba bakho akususe kwifamily yakho zi red flags ezo akususe kwichomi kubantu abakuthandayo uyayibona into enjalo andisi uba makube kwi friends ezininzi kodwa umuntu nomuntu unabantu bakhe uyayibona akususe to everybody so that athi xa isenza okungcola kwakhe nibe ninobabini udepende kuye
sure
ekususe kwifamily ekususe kwifriends ekususe emsebenzini sithi xa sizomkhalimela thina sizomkhalimela ngokuba eabuse umfazi athethelele kwale abuser into ba hayi 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 ajikele kwathina hayi sukani umtshatweni wami ndiyamthanda ntontontontontontontont kuba kaloku unalantu bana ndizawuyaphi andisasebenzi ndondliwa nguye andisathini ntontontont uyayibona into enjalo uyakuabusa lo mntu lowo so uzawuphuma apho ngebhokisi
sure ngexesha on that note mfundisi ixesha liyasibetha kakhulu masibaleke siye kwingoma and then sizawubuya senje nje i-closing remarks.
From your ear, to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Prayer, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012 334 1200. Radio Pulpit, your daily companion.
Bathi xa bethetha mfundisi ixesha linomona kodwa ke sibulela ingoma esuka phaa kwavante ethi linani izolo ya sesifikelele apho bekukuhle kumnandi kuyiloo nto sithetha ngenjongo yomtshato okokugqibela mfundisi naba bantu bayazibona uba aama umtshato wethu awusenguwo and kwathina sihamba nje ii-different directions singam-invite-a njani uThixo ii-couples ezisitshoyo to their marriage if bayabona ukuthi ayisahlangani tu how can they go back to God and uThixo abancede to go back to the purpose yalo mtshato
yalomtshato okokuqala aba bantu kufuneka baqale bahlale kunye bobabini bayibona awukwazi ukuncedwa entweni ongayibonanga qalani nihlale nobabini hayi myeni wam ingathi ayiseyiyo nivume niyibone uvume into yobana asisekho kwi-track e-right then kubani umenzi womtshato uThixo umenzi womtshato nisiya kuThixo nje niya kuThixo kodwa nani nizivume ezenu izono uyayibona into njalo i-problem yasemtshatweni kubana akho mntu ufuna uvuma uburongo bakhe omnye ukhombo omnye uba uthe uba singafika kwi-realization yokuthi xa kumoshakele emtshatweni akusoze kusola umntu oyi-one sobabini sine-contribution noba lona ingxaki eyona yona ngxaki yalo mtshato ivele ngaye kodwa ikhona i-contribution oyenzileyo nawe wena ongathi umsulwa so xa ikhona into ethi it takes two to tango uyabona into enjalo you can't tango umnye takes two to tango it means ke ngoku masirealize sobabini bana ndirongo apha nalapha 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 so that naxa sithandaza ke ngoku sibuyela kuThixo sithandaza ngee-problems esizaziyo sithandazele into esiyaziyo so that xa impendulo ifika sikwazi ukuyirecognize uba nantsi impendulo ifika uThixo usiphendule kule area so uThixo ngumenzi womtshato masiye kuye kodwa nathi siyirealize uburongo bethu and be able to say I am sorry, I am wrong and ndiyafuna ukuguquka kule meko
amen mfundisi thank you so much for that uThixo wakhona agcinele thina ngoba sahlala sikubiza apha uThixo unenjongo wena why kumane uba lapha kodwa ke nguye owaziyo amen mphulaphuli thank you so much for joining us siphinde sibonane kwakhona kwiveki ezayo from 10 till 12 right here on Radio Pulpit this is Intimate Moments the marriage counseling show with me Amanda Maqaboka have a blessed weekend
amen
There is no shame in feeling overwhelmed, anxious, or emotionally vulnerable. As a young person, you are going to encounter situations that will make you feel unsafe, maybe alone, or even mentally unwell. IAM Youth and the Child Protection Hotline have joined hands to provide free counseling for young people that is easily accessible. Simply send a text or SMS or call the number 076-037-6345 to talk to someone today.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life. A winning team on the road to eternity.